con Sagale Americati. Sagale Americata cantana fan Romo, mamma di Alcadera. Kafune da wattota fi dagge fatota sagale America baga nagata tani sagale na America saganta na fano romo radio ni da television an akasuma si tora media le hawasa tini magala Washington DC ra kan sini dabarsu kopi guya harna wutata amaji didami lama barakuma la didami afur akal ko sa Ethiopia te mamaji ku da tabi barakuma la mafi ku da ja kabate biya te gira galgala kana kan sin ke su mesu an bafqadu morodati kopi kenya galgala kana ke tsati presidentin biya masiri imma Somalia irratti akka hinchallisne ibsu isani fifi devi Ethiopia Somaliland fi Ethiopia ni wal abde isani maridani Somalia ni fi Ethiopia ni wal abde isani akka maridani kanu abani motu mota gamto mani ubachi suisa ministeri imma ala United States gara Africa ti imalu isani akkasuma si kopi torbani sporti da fi kopi imma dinagde fifi misoma dabalate gabasale imota addadarati tiye fatanu arka kamna amatu mul saganta kenya takanu wajinin turtanu isina fera gara odutti darbina mete ko fiqadu
akkamultan hordofto ta kenya odu harra kan sinittimu an mete ko fiqadu ti presidenti masri abdul fattah al sisi enyulle somalia akadorsi suhin eyam nujachun adasan wali galte wal hubanna somaliland fi ethiopia gidduti gafa majjito ko barakuma lamaf digdemi afri malatte fa mi hordofe masri somali giddu gale sa kan de gartu taw ibsite kan turte dilbeta darbe kana presidenti somalia hasan sheikh mohammed fi presidenti masri abdul fattah al sisi ibsa sabayi malef wali kanan rat presidenti masri al sisi enyulle somalia akadorsi suf masrin hin eyam tujalan wali galte hula galana argachuf tasifam mirga babbi yuma somalia kan cap lajechun irredebin masrin mormuishe merkanesaniru alsisin ergamotuma etiopia fdebersenins lafatokoto achuf yalun wanamni tokolle irretti wali fingallela tumsi misomaratti tasifamu tarsimo foyature qamni kamiyu falla masri dabachu kayalu akasumas bulu tashe dorsu kayalu jiranna nifi obboloonni keenya akka bira dhaabbannuuf nu gaafannaan isaan bira dhaabbannaa jalan gama Itoophiyaan gorsaan nageenya ministeera muummee Itoophiyaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen fuula miidiyaa hawaasaa X irratti dilbata kaleessaa barreeffama maxxansaniin waliigalteen taasifame waliigaltee daldalaa kan hulaa galaanaa argachuuf kaayyeffate malee lafa dhuunfachuuf iyaaluu miti jechuun qeeqa gama masriin irratti dhiyaate kufaa taasisaniiru. Finfinnee fi Kaayiroo gidduu sababa hidhaa bishaanii Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtuun jechoota walitti daddarbachuun isaanii waggoota kan lakkoofseeru haala itti fayyadama bishaan ishee balaa keessa kan galchu jechuun kan ibsitu masriin ministeri Haajaa Alaa ishee torban darbe keessa Itoophiyaan naannicha keessatti madda tasgabbii dhabinsaa jechuun ibsaniiru. Moqadishoon kamisa darbe ibsa baaste keessatti waliigaltee wal hubannaa sun gochaa weeraraati jette Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa mallatteessite diigde abbaa biyyummaa Somaaliyaaf beekamtii yoo kennite malee waliin dubbiif akka hin dhiyaannes ibsiteetti.
Waliigaltee wal hubannaa kutaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame hordofee muddamni Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti uumamee jiru karaa mariitiin akka hiikamu hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii waamicha dhiyeessanii jiru. Oduun kunis miti kulqaadu.
Amajji tokko bara 2024 Itoophiyaan biyyi hulaa galaanaa hin qabne waliigaltee wal hubannaa biyya addunyaa irratti beekamtii hin argatiin jirtu. Somaaliland waliin mallatteessite hordofee muddamni gaanfa Afrikaa keessatti ka'ee jiru gama Moqadishoo fi Finfinneen gara mariitti dhufuun waldhabdee isaanii akka hiikkatan jechuun hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dilbata kaleessaa waamicha dhiyeessaniiru. Magaalaa guddoo Uganda Kampalaatti yaa'ii garee biyyoota 77 fi Chaayinaa irratti ibsa kan kennan Guterres nuti yeroo hundumaa qajeeltoowwaniin kan hoogganamnuu fi qajeeltoowwan sunis tokkummaa abbaa biyyummaa fi walabummaa biyyootaa kan Somaaliyaa dabalatee kabajuudha jedhanii haala amma uumamee jiruunis karaa waliin dubbii rakkoo isaanii ni hiikkatu jennee abdannas jalan yaada Guterresiin kan wal fakkaatu biyyoonni kanneen akka Yuunaayitid Isteets, Chaayinaa, Gamtaa Awurooppaa, Gamtaa Afrikaa fi Liigiin Biyyoota Arabaa abbaan biyyummaa Somaaliyaa akka kabajamuuf waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Somaaliland bara 1991 Somaaliyaa Moqaadishoo irraa addaan cituun walabummaa kolabsadheera jettus addunyaa irratti beekamtii kan hin argatin jirtu. Karaa waliigaltee kanaa gama Itoophiyaan akka biyyaatti beekamtii barbaacha jedhamus dhimma kanarratti haga ammaatti gama Itoophiyaan ifatti wanti jedhameeru hin jiru.
Itoophiyaan bishaan dhugaatii Jibuutiidhaaf dhiyeessitu dabaluu ishee ministeerri bishaaniitii fi haniisaa beeksisee jira. Ministeera bishaaniitii fi haniisaa Dr. Habtaamuu Ittafaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti Itoophiyaan kanaan dura guyyaatti bishaan kiyuubikii meetirii 20,000 Jibuutiidhaaf kan ergaa turte yommuu ta'u, amma garuu guyyaatti bishaan kiyuubikii meetirii 100,000 erguudhaaf jirti. Ministerichi kan bishaan gara Jibuutiitti ergu piroojektii bishaanii naannoo Somaaliyaa keessa jirurraa akka ta'e kan dubbatanii Dr. Habtaamuun bishaan biyya ollaatti erguudhaan alattis fedhii biyya keessaa guutuu irratti akka hojjechaa jiran ibsuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbuun immoo naannoo Tigraayi magaalota garaagaraa keessatti namoonni sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran har'a hiriira bahuudhaan mormii isaanii dhiyeessanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Bulchiinsa naannoo Tigraayi magaalota garaagaraa keessatti guyyaa har'aa namoonni sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti mootummaan akka deebisuuf hiriira nagaa ba'uun sagalee isaanii dhageessaniiru. Buqqaatonni godina Tigraay bahaa irraa buqqa'anii magaalaa Addigiraat keessa jiran irra deddeebbiin gaaffii dhiyeessaa turus hanga ammaatti deebii hin arganne jedhaniiru. Magaalaa Addigiraatiin alattis magaalota kanneen akka Aksuumii fi Shiree keessattis haaluma walfakkaatuun hiriirri nagaa namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiraniin taasifameera. Bulchiinsi yeroo mootummaa naannoo Tigraay namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif kutannoo qabaachuu isaa ibsaa tureera jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Yommuu gara oduu alaatti darbinu immoo agarsiisni feestivaala fiilmii Sandaas jedhamu irratti kanneen hirmaatan bilisummaa Palestaayin hin deeggarre jechuudhaan sagalee dhageessisaa turan oduun kunis qabata.
Feestivaala fiilmii Sandaasii irratti kan argaman kanneen baay'inni isaanii 100 ol ta'an taatota fiilmii bebbeekamoo kanneen akka Meeliizaa Bareeraa fi Indiyaa Mooree dabalate sagalee dhageessaniin uummata Paalestiin cinaa akka dhaabbatanii fi miidiyaaleen fuula isaanii gara Gaazaatti akka naanneffataniifis waamicha dhiyeessaniiru. Hiriirtota keessaa tokko Hibaa Irshaad akkanan yaadutti hawaasni Sandaas televizyiinotaa fi fiilmii miidiyaalee bashannanaa fi maqaa daldalaa irratti warra dhiibbaa guddaa uumnu natti fakkaata. Kun garee tokko aangoomsuu qofa miti. Waa'ee musliimotaas miti. Araboonni bakka tokkotti walitti dhufuus miti. Namoota asitti walitti qabamaniiran yommuu argitu dhugumaanuu dhiibbaa uumuu dandeenya jechuun mormii qaban ibsataniiru. Namoonni agarsiisa feestivaalichaa irratti argamaniiran sababa ol waraansa garee Hamaasii fi Israa'eliin Gaazaa keessatti dhumaatii lammiilee Paalestiin 25,000 sababa ta'e irratti mormii isaanii dhageessaniiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkanii daawwannaa biyyootan Afrikaa 4 taasisaa jiran wixata har'aa yommuu jalqabanu muummicha ministeeraa Keep Verdii wajjiniin wal arganii mari'atanii jiru. Kunoota kun.
Antoonii Bilinkan ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi wixata har'aa imala gara biyyoota Afrikaa taasisaniin hojii dippiloomaasii olaanaaf muummicha ministeeraa Keep Verdii Yuulisees Koreeyaa Isiilvaa waliin wal ni argu. Bilinkan daawwannaa isaanii keessatti Poortoo daa Paariyaa kan Yuunaayitid Isteets irraa fandii argachuun bulchiinsa ishee yeroo barkumee irraa kaasee malaammaltummaan rakkoo keessa seentee ture sanas ni daawwatus jalameera. Waldorgommii kubbaa miillaa waancaa Afrikaa irratti argamuunis tapha Avarikoostii fi Ikwaatooriyaal Giinii gidduutti taasifamus ni daawwatu. Dubbi himaa ministeera hajaa alaa Yuunaayitid Isteets Maatiyuu Muular ibsa kennaniin daawwannaan Bilinkan investimentii Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa keessatti bu'uuraalee misoomaa daldala biyyoota lamaanii guddisuu carraa hojii uumuu fi Afrikaan gabaa addunyaa irratti dorgomaa akka taatuuf gargaaruu kan cimsu ta'uu himaniiru. Daawwannaan Bilinkan alanaa Keep Verdeen alattis Ivorii Koost, Naayijeeriyaa fi Aangoolaas dabalata jedhameera.
amagara gabasale kenya birati darbina odun kenya kon marrawata hala wal waransa israeli fi hamas ke satti halillan nanno sanatti tasifa mature fi ibsi falmisisa ta etorban kana kenne majiru wala ke sabaha ke satti muddama dabala demsisa akajiru akani ibsa majiru gabasa veronica valderas iglesiasi imma kanarratti ergite jallanne gamada akattanutte nuqe city walina jakasu
Adelan magala galma motumma Syria Damasco ke satti sambata darbe gaggefame ajajota wardiya warra sakan Iran shan ega ajje se boda muddam sigiddu gale sabaha ke sattam matajira presidentin Iran Ibrahim Raisi halella kanaf Israeli inkomachun halobau fakajiran istadatan Israel garu istigafata mumma kanin fudanne yotau matele Hamas kanen Gaza ke saru kuturratti tiyefachun ittifufte jirti kunis halella shoror ke summa garen kun onkolole sake sabane namota kumato ko dibbalama ajjesef debi kenameda namoni gara dibbalama fa furtamata anis boji amaniru ega wal warans israeli hamas giddu jalqaba me as american israeli inch mcte de gerudan giddu gale sabaha ke satti warana qabdus yerofur na heddu halella jala sen war gitetti Sambata darbe tiye fannan ture bufata tayyara America sajen al-Assad kan Iraq satti argamurratti ture ittanan gorsana genya biyole saka United States Jan Finer saganta televisione ABC this week jedamurratti gafiv devi gagge sanirratti yada kennanin
It was a very serious attack using a capability of ballistic missiles that posed a genuine threat.
Dandetti halella misaila balastik gargaramuni ogumma humno tan United States qabanirratti soda dugata e kamfide halella ba'i hamature. Kanamalesi Amerikani yero darbe halellan kuni Iraqi fi Syria ke satti innara watame. Halella wankan nin ke satti yero barbaci sada yargamusi debu kennu fi akadem akkasuma sigare wannurratti dula ittifufan kana qabachu fi akademnu agarsiftetti.
Kondaltonni fayya kan Gaza ke sa kajedanitti hanga ammat wal warans Israeli Hamas gidduti ta'en namonni kuma digdami shani ol akajje faman kagaba seyotau Israel namota nagaf e ganna kagotu akkasumas gargarse namoma dabalatan akkasenu hayyam sisuf American ibagot self isahin jirtu jechudan finer moddubataniro
they've announced in recent days that they're going to allow flour to be delivered to an Israeli port in Ashdod and then brought into Gaza
guyotan inya kana darban kesam da kumbu fatadoni Israeli Ashdotti argamutti akafe amu akisi gara Gaza takafidan wayamu fi akajiranu beksisaniro kuni tarkamfi wanti tikoda garubu akan kaban tausi gahamiti
hankinni nyata kajiru taus tolo oltonni lamile falistin qesani rabuqani fi rafa ke setti dabbo rafsa turaniyo halli kun garu ittifufin sakanin qabne tau barre sadurento kuma motumota antonio guterres akekachi sanijran guterres akekachi sakana kankennan walgayi kudasal gaffa kannan allied movement jedam Dumator Bandar Bay, Kampala, Uganda, Keset Gagge Famirati Ture.
People are dying not only from bombs and bullets, but from lack of food and clean water. Hospitals without power and medicine.
Namonika Duajira ni Harilla Bombi Tifi Rasasan Kofai Tuintane. Hantina Nyatafi Bishankul Kulu. Akasuma si hospitalun ni humna elektrika tifi kodi chadabun. Kanamalesin. Yumanada Dabsisam. Lola Jala Milikuda fi Tasifamuni Duajiru. Kunna Bajukaba.
Israel keessatti maatiiwwan namoonni jalaa butamanii jiran akka gadhiifaman gochuuf Hamas waliin waliigaltee rakka ga'amuuf dhiibaa ka jiran ta'us garuu muummichi ministeera Israel Benjamin Netanyahu sanbata darbe gara miidiyaa hawaasaatti bahuun dhaadannoo kanaan dura Hamasiin balleessuuf dhageessisaa turan irra deebi'uudhaan waraanni ga xumuramee booda to'annoo nageenya Gaazaa qabachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan.
שיתחייב שהתקופות הוא ידאג יש לו מנופים על החמאס
מודומן ישראל איננו לגי אורדנוס יאחון דרתי תואנו נגי נק אבא צ'וקב כוני חלה ברבאצ'י סעד יו יעד אבא ביומה פלסטיני וליני ולפלס מלגו צ'וקב נרי
Haswa Netanyahu kun furmata motummota lama Palestinota waliin dhaabuu jedhu waliigaltee dhaabbataadha jechuudhaan United States'iif qaamolee biroo waggootaaf deeggaraa turan sana gaaffii keessa galchee jira Thank you.
Partin warraqsa demokratawa ummata gumuzi misensonni fi hoggantonni isa hedduni hidamu isani ibsejira haluma walqabateni partini warraqsa bilisumma ummata benshangulli misensonni fi hoggantonni isa kudani hidamu isani ibsejira biron haqana nicha namonni kuni kan hidamani gocha yakka rawachudani sijadejira partilen kungaru namodni isani ammamati namota sani hirratti ammamati himan dan akahin yanne ibsani jiru na formal kada bala takaba
Duratan parti warraqsa demokratawa ummata gumuz obbo Giraany Guddata naannoo Beenishaangul gumuz keessatti miseensotni isaanii fi angootni isaanii 1107 mataan hidhamanii jiru jechuun beeksisanii jiru isaan keessaas jaha miseensota koree giddu galeessaa ta'uu dubbatan obbo Giraany
Atakalaa dimirre mato faabaan waahun
walumaa galatti gara namoota 1107 ta'anii kan hidhamanii jiran isaanis miseensota paartii keenyaa fi miseensota koree hojjira hojjistuu paartii keenyaati erga waliigalteen nagaa mallattee ifame booda akka gadhiifaman kan waadaan seename miseensota koree giddu galeessaa keenya keessaa ammoo aadde Tsahaayee Bandoo dabalatee namootni jaha matakalitti ammallee hidhaa keessa jiru namoonni jaha gaamashiitti hidhamanii jiran ammoo tasumaa mana murtiitti illee dhiyaatanii hin beekan Paartiin warraaqsa demokraatawaa ummata gumuz guudeen onkoloolessa bara 2015 bara darbe waliigaltee nagaa erga mallatteessanii booda miseensonni isaanii hidhaman akka gadhiifaman mootummaa wajjin waliigalanii kan turan ta'uu itti dabaluun beeksisanii jiru. Haaluma walfakkaatuun itti gaafatamaan dhimma siyaasaa warraaqsa bilisummaa ummata Beenishaangul Beenan obbo Marqaniyaa Zubeer miseensotni isaanii lakkoofsaan 10 ol ta'an naannoo Beenishaangul gumuz keessatti hidhamanii jiraachuu beeksisanii jiru.
የታሰሩት አራት ስራ ሶታኒ አባላት ናቸው
ነሞኒ ንጀላ ሄደመን ነሞትኒ አፉር ምሴንሶተ ኮሬው ጅራዎች ስቱቲ ምሴንሶ ኮሬ ግዱቀሌ ሳቶኮፊ አንጋናና ተኮሰከሱ መሄደመ ጅራ ለኮብሰ ሂሳ ዮንስሪቲ ሙዳባደለ ምሴንሶኒ ኬኛ ኩደኒ ወልታን ሄደመን ይጅሩ ምሴንሶኒ ኬኛ ወሊጋላን ሄደመን ኩደቶርበትሩኒ ሃቶመሌ ኢሳንኬሳ ከነን ወቢዳን ሂከመንለ ይጅሩ ጀቹን ዱበተን ዲመ ከነረት ከንዴቢ ኬነን አውካቶን ቢሮ አቃና ነው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ ጃለታ ፉፋ ሂመና ጉዴን ራዲያቴፍ ዴቪድያኑ ከነኒ ጅሩ
በጎድን ጉዳይ ከሶ ከቲ ቢሮ እጁ ላይ ያለ ነገር የለም
ሂመ ጉዴኒን ኢላልቲሴ ሂመቴ ከን ሀርከ ቢሮ አቃ ጅሩ እንጅሩ እቲ ሙርታዬ ከኒ ከመኔ አቄስ ጅሩ ሲንጅሩ ገመና አንቻቲን ጀቹር አተው መሌ እገ ወቱማ ጆሊ ገልቴና ጋመለተይሰኒ ቦዳ ለሞትኒ ኩኔ ሚሴንሶ ተከኛ ሃይ ከመኒ ጀቹዳን ወሊገልቴ ሞቱማ ጀነርገ መለተይሰኒ ቦዳ ከነን ሂኒ ከምን ያከጅራን ቁበንቀዋ ከነይላል ጀሴስ ሞቱማ እናንቻ ሚኒስትራ ሀቃራ ዴቪሳ ኤግነበሌ ኑቲ ፎርማቴ ትላቹን ደንደኙ ጀቹን ዱበተን ዲመከን ረቲ እትጋፈተማ ሰቁንንቲ ሚኒስትራ ሀቃራ ዴቪደ በለታ አርገቹዳ አፍተጣ ፊንታስፍኔ አማፍ ሚልኮፍኔ ወራክሲ ብሊሱማ ኡመተ ቤኒሻንጉል በሄነን ኮሚቴ ሴፊስ ኦቦጃለታን ዴቪድያን ከነን ይጅሩ
በሄኒን ተብሎ የተከሰሰን የታሰረው ማረሚያ ቤት ያለ ማውቆ ሰው የለም
በሄነን ጀደሜ ከንህመት ንረት በነሚ አከስመስ ከመኔ አኪስ ጅሩ ነምነም ቤኩን ጅሩ ከነይላል ጅሴስ ህመትኒ ገመበኒኒን ያተን ጅሩ አንገም ቤኩት ነምኒ ሳንኬስ ሳይደ መሴንጀሩ ለሞስኒ ገሩ አካቱማ የከሁጀተኒን ሸከመኒ ከን ሂደመንስ ጅሩ ዲሚሳኒ ፈልሚር አከስመሳ ዴንሰ በከንጀረንስ ጅሩ ጀቹን ዱበተን ረኮወን ጠበሙ ነጋ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙስ ከይሰት ወጎተ ሙራ ሰደርበን ከይሰት ታስፈማ ትሮኒፍ ፓርቲን ጉዴን ሀርከ ቀበጀቹ ሞቱማን ኮመቻ ትሩሳ ገባሳ ትሩን ከኝ ኒያደተማ በረደርቤ ወሊገልቴ ነጋ ሞቱማና ንቻፍ ጉዴን ጅዱ ትግግይ ፈሜን ቃሞሊን ለማን ወሊን ከነጀተን ተውፊ ሂደቶስኒ ጉዴን ነጋ እንደቢያኔ ዋሰት መከሙኒ ሳኒ ገባሳ ሜትሬ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
aye amma mogara copy misomati fi dinagdeti darbina no wajilin tura aka embassy in china abuja nigeria jirujedetti industry ijarsa nigeria ke satti china ni gare olana bahajirti garu ogeyoni ijarsa injineronni fi contractorni lammile nigeria garewan china kuni hoji projecto ta gurgudda ke satte hoji ala isan gocha akajiranu himane jiru imma kanarratti gabasa alasani bala ergite nugusu tamre akaitanutte qopri kanafi qinde sejira walina qaqasme
Dimitri Akazi, Engineer Said Maigari, OG Construction in Nigeria, Daran Babalatajur Kesati, Ogesa Jarsara. Isan Akajaraniti, Company Len Jarsa, China, Nigeria Kesati, Bal in Anjrachun, Lemiwan Biti, Ojina Ratibo Banijan Ratti, Iba Kakarsisa, Wanjruf. Warri akasani construction titika akka mana ijarufa qofarratti bobbowdaf akka murtaan isaan dirqisiseera.
And a lot of our local contractors don't have that capacity to compete with those foreign contractors because they have the expertise, they have the experiences.
Contractoron biya keessa hedduun kampaniwan biya ala humna qaban waliin dandeetti dorgomuu hin qaban sababaan immoo warri ala kun ogeessota muuxannoo yeroo dheeraa meeshaalee teeknikaa akkasumas maallaqa isaa waan qabaniif kanaafi kaampaaniiwwan alaa kun kontiraaktaroota keenyaaf sodaadha. Sababa kanaaf kontiraaktaroonni keenya kan piroojektoota xixiqqoo akka mana ijaaruu faarratti bobba'uuf dirqaman.
Kaampaaniileen chaayinaa amma bakka hojiin jira jedhamu hunda guutaa jiru. Naayijeeriyaan bara 2021 eegalee liqa chaayinaa doolaarii biiliyoonii 14.1 irra jiraan isaa immoo ijaarsa piroojektoota bor misoomaaleef akka oole waajjirri dhimma kana hordofu ni ibsa. Liqiin chaayinaan biyyattii irraa qabdu kun mootummichi Naayijeeriyaa piroojektoota konistiraakshinii kaampee ijaarsa chaayinaaf akka laatuuf qabxiilee isa dirqisiisan keessaadha jedhanii amanu gorsaan misoomaa Jidoo Ojoo.
China will give you the loan, but we also state in the terms and conditions of the loan that they need to bring in their own expertise and their own infrastructure to.
China likasi flatti. Akkuma sana immoo waliigaltee liqicha mallatteessamurratti piroojektoota sana eegaluuf ogeessota mataa isaanii biyya isaaniitiin akka hojjechuu qaban lafa kaa'u. Egaa sodaan jiru yoo liqiin sun yeroon kaffaluu baatte mootummaan gara fuulduraatti aangoo qabatus ta'e inni jiru rakkoo keessa seenuun qabeenyi kun akka jalaa qabamu taasifamuu isaati.
Taasiyuu Seet Gidaarii Wuudii waldaa injiinaroota Naayijeeriyaatti pirezidantiidha. Isaan immoo mootummaan Naayijeeriyaa haala kontiraaktaroonni biyya keessaa itti deeggaraman faluu qabaa jedhu.
Government should deliberately invest in our own local contractors. How do they invest? Just give us jobs and challenge us.
Mootummaan ta'e jedhee kontiraaktaroota biyya keessaa deeggaruuf jecha investi gochuu qaba. Sana akkamitti golaa hojii dhuma nuu kennaatii nu ilaalaa.
VOA'n dhimma kana qorachuudhaaf jecha embaasii chaayinaa Naayijeeriyaa jiruu fi kaampaanii konistiraakshinii chaayinaa biyyattii keessatti socho'aa waliin gaaffiif deebii gochuuf gaafatus hin milkoofne. Naayijeeriyaatti ambaasaaddara chaayinaa kan ta'an Chaaw Jiangchuu deebii barreeffamaan ifa godhaniin biyyi isaanii bor misoomaalee Naayijeeriyaa keessatti adda durummaan ga'ee olaanaa kan baatu ta'uu ni ibsa. Garuu injiinaroota biyya keessaa kan akka Maayigaarii fa'aatiif kaampaaniiwwan konistiraakshinii chaayinaa daran biyya keessatti baay'achuun ogeeyyota gama kanaa cinatti baasuudhaan akka isaan carraa biraa barbaacha bakka biraatti adeeman yookiin godaanan akkasumas hojii isaanii ittiin baratan yookiin ittiin ogummaa isaa qabatan dhiisanii ogummaa biraatti akka bobba'aniif dirqisiiseera jedhu.
Now the challenges we have are that you are not giving chances, opportunities our local and young growing people.
Rakkoon amma nu mudatee jiru ammaan kana dargaggoota keenya ol guddataa jiraniif ogummaa kana irratti bobba'anii jiraniif leenjii gorsa carraa addaa kennaa hin jirru.
Ammaaf egaa jedhu Maayigaariin isaanis ta'e waayiloonni isaanii ogummaa isaanii kanaan manneen ijaarutti itti fufuu qabna jechuu isaanii gabaasi Alhaasan Balaa Abuujaa Naayijeeriyaa irraa ergame ni mul'isa.
Ayyee amma gara qophii torbanii kan guyyaa wixataatti darbina ispoortiidha. Wanca kubamila Afrika irati injifanno garen biyalesa gini Gambia irati argate sababe fachudani. Gamachu isani namotani ibsa turan kesa jaha lubun isani darbejra. Wanchani Afrika innibarana kani hanga ammati marsa lama kesa tabatame yemutau biyotan hinegamne kapti gurguda okanimo dandeti gurguda agarsi samijiru ebisana gasa imakanarati dabalatakaba.
Wanca Afrika Parana Kopesuma Cote d'Ivoire Gif Majru Kanarati Bion Hinegamne Kaptija Jebesa Fidajru Tabajmat Darbe Ramadi Sara Fajrati Kanargam Tugini Fi Gambian Jiduti Tabatabatani Gini Guli Toko Zero Njifachun Shene Aratama Njifano Kanaboda Dekarton Negarebiolesa Gini Ja Umatadurati Gamachusani Ibsa Chatran Lubusani Darbe Jichun Freshini Kupa Milabiati Ibsera Tate Kanahurdufudani Freshini Kupa Mila via TV, Tabatano Gini, Durani, Pascal Fidano, Degerton Akataskaban, Wamichede Saniru, B. Africa Dia, Gini, Rokoshan, Wanch Africa Ratir Mate, Gambia Toko Zero Njivate, Sena Wanch Africa City, Rujaka of Garamar Satan, Tidar Bufi, Karakarati, Geseti, Captor Fakata Fur, B. Senegal, Wujin in Kabachun, Goli in Dufamun, Sarakalama Farati, Argamti, Buakan of Kufuran, Magala Gudu Gini, Konakari, Fi, Magalo Tabiro, Hedu. Setti, will to be in second colata fiducro emulateni, the carton nija, lubosani darbera. Balakan or Dufudan, fishing in Kubamila, Guinea Kereti, Kayon Kubamila, Buagam Machumale, Mati Kubamila, Balagam Machun, Carmelatin Ufun, Casarafi, Gadifidumiti Jerera, Canafi de Gartoni of Vekachuaka Caban, Damsakara de Varsudani, Gadatagamesi, Umadurtis Saliru, Wanj Africarati, Watoko Akogeno, Mirkanada, Garuga Machu Kenya, Akain. Dam Nevi, of Eganogu Chukam Najera, or Jingini Drani, Pascal Fidano. Gavratin, Tabone Ramadi Marsalam of Fadil Batakale Satavanini, Ramadi Era, African Kippa, Gulibaya Frivziron, Garebulisa Namibia, Njivachun, Malit Anus Rakalam of Arati Argamudan de Seti, Tabota, Buryota, Ramadi Umarati Argamanjidutamimo, Ramadi Chedusaka and just to Morocco, Democratic Congo, which in work at the Tokof Tokon to Uran Tumuraniru, Hanuf Katun, Zambia Fitazanis, work at the Tokof Tokoni, Tumuraniru, Gavratini, Tabatan Serafund. Masrifi Liverpool Mamasala Mita Mila Wanch Africa Rati Samudateni Walasar Gichukara Liverpool Kan Debuto Masr Garu Garawala Kat Murati Debu Akrendo Abdi Kabdi Mamasala Kamisar Begare Ba Kisati Masrin Ghana Wulin Wulkit Lama of Laman Baterati Mita Metre Linsa Liverpool Jurgen Klopp Dilbatarbe Tabatan Sarafundra Kuni Debusa Oso American Sindra Nuolin Debe Yali Kuchunsa Hika gudda kabajadan. Masir, Harra, Keverti Wilin, Kawal Mokotiotu, Yo Njifate Garamarsatan Titarbu, Ndandesi. Waldan Kuba Mila, Biye Masri, Jalkaba Jamaat Adrabe Akabe City, Tabatan Sarra Fundra, Liverpool Ma Masala, Dugumi Kanarati, Dibi, Kanir Matu, Yo Karimbi Lusa Masir, Kuran Alamayokan Sadi, Bisani, Gara Nusa Tumurati Devarti Kovajichun, Bixusani Si, Niyadatama. Gabas Sporti, Utara TV, DATV, and Episode. Sana Kasati, Stockholm, Sweden.
Sadi Afri Maratoni Katamuri. Sakalama Sadi Afri Mirga Gori Vita.
Aye, sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi arraf kabukanu marra wata kopi Kenya ratia dak abdan kara VOA afan Oromo .com jiratu mirga kara Facebook XTV Instagrami Kenya nuargu dan desu sanganta Kenya kana abatan obufu radio ni afi kara berarti nimo sambata afi jelbata ordofu indan desu kana sun kaisu mesa ture ani bafkadu moroda kopi Kenya kana kani kana harakan gunu kulalte fi kani media hawasati ni sini piesta jirtu tujubi hora producer in Kenya nungusu tamre gulaltoni video grima degafati tisaya shannafi ogesutoni teknika studio afurtani sajita fa asuma sigatran debia kani sike sumu instagram bafkadu moroda nuwajinun tiru kesani fi bayi esengelate faccia kopi borisi na mwole tidebi nutubaka jirtanutupayata asli jenna nagati gulalto